All right, again, you're listening to WRIR-LP 97.3 FM Richmond and Ambiance Congo. And I want to celebrate the life of one of my favorite singers, Joan Poi, the late, great Joan Poi, who passed away a few years ago on almost this date. And I want to play one of my favorite songs of his. I can't recall whether I've played it on this program before. I sadly don't think I have. It's a song called Yakare, and it's from the LP Orchestra Kara de Kinshasa. Here you go. Yakare from Joan Poi.
Soki anga fami bande komo susu ba baby sateo. Laisse ale ele kana bande ko organisation na fami eteo. Tata kende mama tikala na baleki. Biso banso bakulutu na misala. Lisa lisi na fami bakulutu nyoso baboya. Tina nini? Mokili tomona katata soki ya botibana Ako salisa bango kino bako salamisala Ako bwaka bango te Soki tata alimwe bakulutu bako simba masua Kino nasuka ya liselisi Zabe atinda bisona mokili mkoto salisana Bino bobwaki mama boki mimpe valeki Boweli bisengo ya Kinshasa boweli masanga Ele ginini toko mona soki baleki bakomi bato Bisengo bisila kate Boko mituna kate tina nini tata abwaka binote Tina nini bolingi kosala yango na mama Oyo ingratiti Kenena poto kino lelo yo Bambula peleka Obala mondele Obosana mama Basi ya monela yo Oyo suka ya bondo kia ya Toboi mondele te kasitala kanasima Oyebi papasi kani oyo Otika kina mboka e Sala ozonga baleki Batelenga nigoma wa Ya kareo Okende na poto kino lelo yo Bambula mpeleka Obala mondele Obosana mama Pasi ya monela yo Oyo suka ya bondo kia ya
Moye kobima kana tongo Eko lala kana pokwa Sanze kobima kana butu Eko zonga kana tongo Una na poto esika yo zalie Ezalika karokola wana zaire
Yakareo, okende na poto kino leloyo Bambula peleka Obala mondele, obosana mama Pasi ya monela yo Oyo suka ya bondo kia ya
Kuna na poto kanisaka epaito zaliye Soki mama abeli makasi toko benga nani Biso tobele la nani ya ya Sentama ase kwa oma wa
Ya kareo Okende na poto kino leloyo Bambula peleka Obala mondele Obosana mama Basi ya monela yo Oyo suka ya bondo kia ya
Mosuni ya nyama na ya moto Yeke seniteo, yebembe ya nyoka na ya moto Yesu kakaka seko polo, kuna na poto soki yoweye Si metere awa na kimbanseke
Ya kareo, okende na poto kino leloyo Bambula peleka, obala mondele Obosana mama, pasi ya monela yo Oyo suka ya bondo kia ya
Thank you.
kino leloyo bambula peleka obala mondele obosala mama pasi ya mondela yo oyo suka ya bondoki yaya koboyi mondele te kasi talaka na nsima oyebi bampasikani oyo otikaki na mboka e sala ozonga baleki batelengani komawa ya kaleo okende na potokino leloyo bambula peleka obala mondele obosala mama mpasi ya mondela yo oyo suka ya bondoki yaya
mosuni ya nyama na ya moto ekeseni te yo ebembe ya punda na ya moto esuka kaka se koporo kuna na poto soki yo weye simetere awa na kimbanzete
ekoma na binza
ya kareo okende na potokino leloyo mabula mpeleka obala mondele obosala mama mpasi ya mondela yo oyo suka ya bondoki yaya
Lelo
soli bale kufie La kolele langa nanani lelo li bale kufie Li kamoli kwena mboka Batomba kimi, batomba kufi Batomba mwenyi, li bala e panzani Nga vrema soli yo o Nga moto pasye e Nga vrema soli yo o
Bistro le tiercé et voyage des sacrés. Bambueni, baleli, ba
The next great WRIR t-shirt design could be yours. 97.3 FM is inviting artists and would-be fashion designers to submit their ideas for the fall 2014 WRIR Fund Drive t-shirt. Your entry to be considered. For your entry to be considered, include WRIR 97.3 FM and fall 2014 in your design. What does great radio look like to you? Just email your art to fundraising at WRIR.org, and come October, your design might be seen on chests all over town. Hurry, deadline for submissions is midnight on Monday, September 22nd. Learn more online at WRIR.org or by searching WRIR Fall Fund Drive T-Shirt Contest. And support for WRIR comes from Monument City Coffee and Records. Now open in downtown Richmond, Monument City Coffee and Records offers coffee, espresso, sandwiches, bagels, beer, wine, and vinyl phonograph records. Open every day for dining, listening, and shopping at 306 East Gray Street. More on Facebook and Tumblr. Search Monument City RVA. Been playing a lot of vinyl records today. In fact, almost everything we've been playing has been on vinyl records. Only a couple CDs. Going to play a CD now, actually. We're going to play a little bit of modern music. We're going to go up. Actually, let me tell you what we just heard. We just heard from Sax Matalanza from his self-titled LP on the Sans Frontiere label. We heard the song called Cherim Futi Souffrance. And we're going to hear some modern music now from Winan Minun from his 2010 CD, Zycology. A song I've been wanting to play for a long time. It's really long, so I've been putting it off, but it's a great song. Here is Mame Mame.
C'est la zaïcologie, Maître Benico. Beaucoup défendent vos amis qui payent ces dettes sans réchir.
pensée enrichit l'ingratitude appauvrie. Zembo yo na yemeli nanga motote eo. Les alice maillet au monaka na la vie. Nikambo na vivre ya sala na nyati melangaï. Ya edo y gambe tinde la bango bayandeo. Ala kisombe tinde la bango bayandeo.
Isabelle Tindela Bango Bayandeo,
Marcel Boulaïma, Oyambelaka, Fadjongunga, Adam Oufouene, Oyambelaka, JP Yaya, Batikako, Tungisa, Zozo Koutoula, Nangai, Batikako, Tungisa, Mado Koutabi, Nangai, Bakoule, 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 Ndondo.
Terminal A, Caro Massamba, Oyambela, Fifi Solange. ma vie.
C'est vrai.
Minzoto ebimina complicité à Boca Diego. Regarde pas ma chérie, et pas qui s'accaba désir. Nanzoto yo yo Diego musique. Nazo quantité, moza qualité.
Yo fin.
Mama yo 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 yo. Yaïvi yo 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 matondo. Diego musique.
Mon amour.
Anna do Boloko. Patti Denise y a Bobo Mbongo.
La chance de ma vie.
Natandi mosapina ngaya suka pesa oya yoto bima anamiso ya bato Diego musique. Baye bakenga ivile lui de ton cœur sacré. Basta la zoua te po ponina Diego mitema na miteme ponana yo yo.
Mon amour,
oh Brandon Massimo, yeah.
Mon bonheur,
Brunel Massimo,
la chance de ma vie,
les Elubaki, yeah.
Sylvie, Mampata, Toison d'or, Jean-Pierre Kinanga, Albert Lumumba, le prince de Montréal.
Bateli miso Diego, lelo mokolo mosatu. Baluki neba yeba maso yangana yo. Bafane ye 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 ye. Manulu vaka.
Bala moko banguna batindela kayeli wa ekwe ima yangali boso ya bote ya Diego music. Kokama
ya solo, lingala facile.
Tala bangona kote
Zakari bababa suele carburant.
Bateli miso Diego, lelo mokolo mosatu. Balukinde ba yeba maso yangana yo. Bafane ye 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 ye. Kadi musombo.
Ya bobo boko le l'honorable Fis Kinkela Eric Duvitaï Wasenga Kimpuni Horizon Masamba Mon général Grada Kumboi. Le sommelier de la bourgeoisie Willy Moucheni. Président Dom Nalil Salomé Ndombe Alfonso Nginamao Docteur Opika Romé Bianco Resto les 5 juges Marie Kikonda
Tala Bangana Corteja Minzoto Basali Seko Mataba Gei Redo Monanzila Nzuriste Mongo Bateli Miso Ongo Diego Balinginde Baye Salem service ya denki denki sha Raoul Pinto go.
All right, that was Lassa Pembele, also known as La Colette, from his CD that came out in 2010, I believe. It was called Influence. We heard the song called Mokolo Mosantu. And before that, Winan Minan from his also 2010 CD, Psychology on the Syriac Basoka label. We're at Mame Mame. Rag & Bones Bicycle Co-op wants to remind you, please, to share the road. Whether you're biking or driving, bicycles are required by law to be on the road riding with the flow of traffic. When passing a cyclist, please remember that the law requires that they be given 3 feet of space. Always check your mirrors before opening your car door when parking on the street. Rag & Bones is a DIY, do-it-yourself, bicycle repair space in Scott's Addition. You can find them on Facebook at ragandbonesrva.org or call 804-254-2697. Ride safe. All right, now I'm going to play something from a double CD. Came back out a few years ago from Benz Patrol, one of the great composers of Congolese modern music. The name of the CD is Star Academy, and it is exactly that. It's a CD I just played the heck out of when I first got it, and I'm going to play something for you now. This is Chance Ya Rotterdam from Benz Patrol. I believe this features Suzuki on it singing on the beginning. I just queued it up and I wasn't paying too close attention because, you know, here I am at the radio station doing this. But here we go, Benz Patrol.
Rose Mama na Deborah. Motema ya Fede Dibenga na Bordeaux.
Charlie Dangui le cache permanent. Max Makanda. Boyo Kalo la moana digital à Kondimbaye.
Nicoletta Pemele, très fort.
Jérémy Kabende, Paulin Mukendi, Joker.
Na bamina bino ye merere simba elegance
sami matobo eli mangala
e me simba yo zaliga de chance yango na kosenga na yo bolingo ye palanga pula ye biye na linga kayo na kanga morte na me na ngolande yo komo na lokula na kotourne yo na mwa avantire pa.
Sylvie Lissobe, maman na Elliot, papa à Kan, Kabe à Tembo.
Yango na zalaki, koye bisa na yoro, en zalaki ko uta na koli ya bolingo na biso. Ningi na vandi na motima na yoro, en zalinenge mama rati na ngala kota na pambi na bino. Yemerere zimba elegance.
Alpha Momo la Château d'eau.
Maître Niamé, Tonino Fernando, Lilo Miango.
Saint-Denis chez Rodrigue, Papa Gabon à Drancy, Mifune qui a belle vaille, Marie-Claire Chango, restaurant Vin des Palmes.
Michel Lodama, Mami Lodama. Edo Ben Ben, Mokonza Bashungu. Daika Bwiko,
Miso ya bato, Eko sayote emesima, Nyaso na lobela kaya, Eko takase au fond de mon cœur.
Freddy Kitoko, Prosper Nseka.
Nyasa na lobe la kaya, e utakase au fond de mon cœur.
Et mes
Rosa Cavallini.
Baye baba na molingo, mamo na basi ya moyete. Moni ninga na atalia, na nyokwa mana mokili likolo ya. Eme tima, elegance na ngamongo. Miso ya bato rekonsa yote, eme tima.
Camarade Nzuzi, Orti Koma, ma gros bisou.
Miso ya bato, et quoi ça te aimé? Nyasa na lobe la kaya, et on t'a cassé au fond de mon cœur.
Il fait son mandila, José Katanga, Serge Baboudé.
Nani Astala, Bolingo Ponga Natalia, Nakomazo, Baboye, je t'en prie, Otei, Ami Balibaso, mon amour élégancé. Kupara kona yo zolele mina kupa ai ai
miso ya bato ekosa yo te eme simba nyonso na lobela kaya eutakase enfant de mon cœur
dudu na salon arsaf balingi batya vina nga point
miso ya bato ekosa yo te eme simba nyonso na lobela kaya eutakase enfant de mon cœur.
Sanike Virgil Pe Ezalaka, Alpha Sanda, Etoa Zakari l'Africain,
José Mataba, Gisèle Poulousou, Tirol Mboulou, Mabanza Chantal,
Abeba Lipordo, Ndekonanga Moteke. Blanchard Nanimas,
Bébé Banyongo.
Vika Songo, la beauté du siècle. Grand bal, Don Camilo, Mbote na petit pompon, na Bruxelles. Kiben Mambu, Juju Mwanga, le Playboy.
Okay, so that wasn't Suzuki, that was Lola Mwana Digital, Dindo Yogo's son, who we heard the first song today was from Dindo Yogo. And that was from Ben's Patrol CD, Star Academy. Double CD came out in 2004 on the Gillette d'Or International label. Great CD. We heard the song called Chance à Rotterdam. Going to end up the program with something from the brand new, well, actually the latest CD of Felix Wazekwa and Cultura PSV. We're going to hear the title cut from Damu na Eva. It's got a little bit of rap in it for you. End up the program.
Adamu na Eva, Luxis légal, légalise nos ancêtres.
One love, écoute ça, hein. Derrière chaque marin, y'a des hommes à terre. Un enfant en attente d'un père ou mère. Soyons complices comme fille et terre. Car la paix qui prend des ailes est une bouffée d'air pour la guerre. Pour la guerre, à l'image du couplet refrain. Ah. Comment arrêter la haine sur sa lancée si l'amour n'appuie pas sur le frein. Sur le frein. Si ce n'est pas pour un être humain cher, tout risquer n'aurait servi à rien. Adam sans Ève serré, une plante sans sève. Pire que Wazekwa sans verbe. Imagine papa le Pumba sans proverbe.
Sayo wapia moindo na mundele
Tozali espèce moko ebongi Tolinga na kae
Adamu
Mopaya azaka kandeko na yo
Na Eva
Oyo nanu ba presente yo yete
Adamu
Adamu na Eva
Zambe ozamo zalisi ya mokili pe abato Bisi balongoli na ebali Zete babikali na mabele Soki balongoli balingo na moto
Mabele neko zala na bomoy na ye Bolingo soki zala kie langa ya vino Nena mela ya mwona sili sanga imoko Kuita bolingo Adamu
Si on tue la langue au présent, comment parler futur Si la mort est une chambre, alors la vie est une suite
Adamu
Tout comme il y a des victoires qui saignent, il y a des échecs qui enseignent
Adamu
Avant Oti à moi na moke na se anzete, ningi sana nous étions
Félix, c'est la monnaie de l'autre soldat qui a mis à Adamo, Koko Nabiso. Je suis un peu plus de Adamo à la maman, je suis un peu plus de Angoulumate. Mais Bolingo est un peu paradis. Bolingo est un peu plus de pour la vie.
Mote maman, je suis une place dans la vie de Bissobato. Au moment où je suis un peu plus de temps, je suis un parfum. Je suis un peu plus de parfum. Je suis un peu plus de temps, je suis un magasin. Je suis un peu plus de temps. Moto mosu somo ni vraiment azaki ko bela rue mais tungisa ki pe a ibiso gazo melakisi lobby yo poso su paladiwa tuni ande ko nanga pe na ko bina rime yo melaki kisi nini poko mama lamu alobi te sila ki amomo ça dit que difficulté à partager même information ko ezana ko fele bon we loko ezana motu ya moto akabola ko ndengi
même ko ko na biso na sala mbeba wana na kata de bota na yo ozaka na tata moko ko azako sala mwa matiti soko moto a deli boye a sali matiti wana abiki mais mayile wana atiki yango na mwana te na bokilote na ngoko te mkololi wa ezwiye ake na ye ake ipe na bwana wana na katalilita nyonso wana Félix motema mabe kaka
omona na bamboka oyo ya poto agence d'intérim ezozwa bato na mosala moninga moko abengi moninga na alobi kende kuna bazozwa mosala me koyebisa bato te nayebi te soko aza na posa ye moko abongwa na bato ebele po akini azwa misala nyonso to wana
vraiment
koyebisa bato bakini nyonso bazwaki yo deja mesalaki baninga mpe basala Aje ba 15 ans ba 10 ans a umeli mingi na ville oya komaki ke na mboka metoka komi mokolo na komosenga ke soki ya kufi baki na kubunda ye kaka na mboka est-ce que ezala raison moko boyi
respect na ba mort ezali susute etango biso tokoli yo mwana ko na mona ebembe yo mwana esika matanga yali obima na 20 heures parce que masube sali te mboko ki kozala lelo bowili mabele Je suis venu au Mabele Nabiso. Mabele Nabiso. La qui s'abiso est l'embo ya yo, que Mabele na yo, ba koko no batike la kyo. Et l'embo na yo, que no la qui s'asimitire, koko na yo, et pa ba kunda kaye. Ngaipe na wo kende pete so na zanya, on a la repère de Mabele Nabiso.
Donc, ce qu'on a comprendre bien, pour mon colobazo, qu'on a un moutou bat pas à kebele. Donc, surtout le roi bat baye, belé, ou kunda yé, jamais na Mabele zé abinote. Pour ba kolo Mabele ba ou sa discussion. Donc ici quand beaucoup dit mutu ils ont l'accent là qu'ils allument appeler la barre. Le boye soki moto azobela omona o na KN o na ke Afrique du Sud me kuna bakozwa pele mususu eteni ya nzoto o babenga la greffe na français bachiole mususu ya indien me okubina oka kufifre ça dit que tozana biso kaka eloko moko me kuna nini er moko tozana na conscience na ngote eloko wana ibongaki esangisa biso tomona ke touta esika moko
na kila eza ndenge moko me mitema misi ya ndenge moko te nde yango nayembaka na nze moko nalobi ke maye mabumami na mitema ya moto emango nde mazali kobebisa mokili motema nde ezali na kati ya basi ya makambo mingi ezaleka na mokili makili eza na mondenge moko
okomona baprofeser ya minene bazoleka na televizio donc bango nde bapesaka cour na bauniversité okomona aza na difficulté malgré badiplôme na ye ya kotikela moningo azosola ne liboso ntango meme po ye aloba exemple nini ozopesa na biso bato tozamaye eloko na bango te na discussio bato balobaka mingi raison ke vérité mpo na ngai nakosouete ke moto ya mayele ata azalaki na opinio oyo ya ye me ntango azwibi explication oyo ezangaki ye ye moko amikoisi me banda na botama nano namona te na televizio moto achange point de vue en direct sadi ye monoko makasi kaka sadi ke azoluka raison or bato mayele fale baluka nde vérité
bato na bwania ifaut bayokaka mpe ntango bazosola moninga ntango discussion yali okokoyekola na kati ya discussion oyo oyebaki lobi te okoki mpe kopesa moninga raison me ezala na se ya motema te e moko obi ndeko esika tosolaki wana na moni koaza na raison ndenge nalobaka ntango mosusu kosoa na moninga kosilisa maloba te ntango mosusu kosoane komumela oya kozanga maloba kolobela ye na banzi moto na bwania baintellectuel ya mboka na biso ifaut koyoka mpe mingi nakoyoka wana mpe koyekola mpe mingi peut-être oyokaki na klasi te Félix
oyi papa lotumba simaro
nalandaki yo mpo ngai alandaka yo na nze moko osalaki esi eleki mwa mibu mwa ebele otunaki boli nini mokonzi ya mboka kokosala okomona etika na seko mpe bato babosana ye te alonga mpe natungisi bongo na ngai na dui mpenza eyano te yango na ye natuna yo mpo na yo motuna yango na nzembo yango bo yangala nano ngai
mokonzi ya mboka abengisaka bato ebele ya mayele susi na ye ezalaki ayeba akoki kosala nini ntango aza nano na bokonzi mpo kombo na ye etikala libela na mokili bato batikala kobosana ye te bato bapesaki bareponse ebele o botabana ebele